Don't be blind-minded. This is your life. Hakuna wakukushika mkono, nimemaliza. If your mind is blind, then your eyes are useless. Usijidanganye unapoteza muda, zinduka usonge mbele. I'm not convincing anybody that I am a good person, and I don't try to fix anything that I didn't break. Si lazimishi waijue thamani yangu. Whatever you do is on you. I hope you don't regret later. Sometimes ukweli wangu unanifanya kuwa huru sana. If your mind is blind, then your eyes are useless. Usijidanganye unapoteza muda, zinduka usonge mbele. But those who don't can just move away from me. Na wakija kujuta mimi simo, simo, simo. Katika shimo nikiingia simo. Sina, sina, sina kimo. If your mind is blind, then your eyes are Sijidanganye unapoteza muda, zinduka usonge mbele.